Azish, B.I.G. boy, DZP, what up? Yes, Lona Mpaga, angazi ukuthi ufuna. Yes, abantu bafana nalona, yes, angiblome nabo. Mina mfethu, I'm so cool. Futhi mina ngiyaziphande, ngihlezi ngivanga online. Ngesikimu sami samanyola, Simon Ramanyola. I wonder lapho skipha, ngikukhiphe isara ngiphuze. Yes, ngincome kanjani. Yes, Lona uyangiphaka, angazi ukuthi ufuna. Yes, abantu bafana nalona, yes, angiblome nabo. Mina mfethu, I'm so cool. Futhi mina ngiyaziphande. Ngehlezi ngivanga online, ngesikimu sami samanyola, Simon Ramanyola. I wonder lapho skipha, ngikukhiphe isara ngiphuze. Yes, ngincome kanjani. Babla bantwana bebesebebala wazala ntombazane umuhle ngibuke emehlweni ngalo ngibheke phansi ngiselebrithi kangimuchile isikhathi i-Eastern Cape blouse ngithola khona bamswanko bonke ngiyabakhisha ngizela ngamasimba ngiyazulonge ihlafu madala ngiyayisusa like manika kago mad as just for life bamgonge stay to the top I never fed off manika just for sure I never fed off nigga it's a perfect for life dude. Yes, Lona Mpaga, angazi ukuthi ufuna. Yes, abantu bafana nalona, yes, angiblome nabo. Mina mfethu, I'm so cool. Futhi mina ngiyaziphande, ngihlezi ngivanga online. Ngesikimu sami samanyola, Simon Ramanyola. I wonder lapho skipha, ngikukhiphe isara ngiphuze. Yes, ngincome kanjani. Yes, Lona uyangiphaka, angazi ukuthi ufuna. Yes, abantu bafana nalona, yes, angiblome nabo. Mina mfethu, I'm so cool. Futhi mina ngiyaziphande. Ngehlezi ngivanga online ngesikimu sami samanyola, Simon Ramanyola. I wonder lapho skipha, ngikukhiphe isara ngiphuze. Yes, ngincome kanjani. When a blame connect, no fizzy bag and nam, you got the me. Yes, with Kenya Ganja, Nabunu Gutta Diga, your peace in your hasila, your phone on my chancora, about Chaka dollar, it's all about the dollar, Nelson Mandela, Mayor Swar, rest in peace, beg a match in your flosser, like Miami Breeze, except Rick and Donna, I still got your back, I'm still killing these niggas, they're on my fucking pages, crazy like them. I'm so fucking gutted, you all talk about me. Your bitch is calling my name. Epic fam for life, uzwa imno langa. Yes, Lona Mpaka, angazi ukuthi ufuna. Yes, abantu bafana lona, yes, angiblome nabo. Mina mfethu, I'm so cool. Futhi mina ngiyaziphandela, ngihlezi ngivanga online. Yes, ngesikimu sami samanyola, Simon Ramanyola.